my God. Fill me with your holiness, O God. Oh, take preeminence in my life, O Lord. Rabbi Antalabosa. Nakuja uwe poni mwako Bwana. Nakuja uwe poni mwako Bwana. Naomba uni same dhambi zangu. Uyasafishe makosa yangu yote. Uniremu, uniokoe. Uniremu, uniokoe. Ni wewe,
ni wewe na.
I lift you, Jesus. I lift you, Lord.
Ni wewe na inua sasa.
Mwenyengu life to you, Lord. I need you to use me, Jesus. Use me, Lord. Use me, Lord. Fill me with your Holy Ghost. Fill me with your holiness, Lord. I'm going to go to the hospital.